Anderson.
Sifa zote nakupa wewe,
baby.
Natamani niwe na wewe,
mpenzi wewe.
Ni vigumu kupata mtu mwenye mfano wako, hekima na ufasaha ni alama ya utu wako. Walisemaga, mimi katusi kupati wewe. Nikajikaza, mpaka leo nimekupata we. Walisemaga, mimi katusi kupati wewe. Nikajikaza, mpaka leo nimekupata we.
Oh baby, please.
Girlfriend or boyfriend, for this time just be close with your girlfriend.
Come on,
my baby, love you, my baby.
Things me,
please, love you.
Love you.
Oh baby, breathe.
Yeah.